God has done my miracle, and today's my miracle. It's a Jobbins Avenue production. She likes Najee. Ne buzang, ne unyang, ne kubagiza. Nasimani tirulisha, nange ne funa fako. Kabuli musaja kwefuna, nga ye buzang, nga ye changa. Temuri ne ne buza, chowante nabashi. Mukama chatelekera, techitela kufunda nzude. Mukama yankubyeko mboko y'omusajja abasinga bonna. Mama nze, kamutwale mu bakadde. Leka nkutwale tinka 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 tugende. Tambu 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 tambula gwe nkulembera. Kumirimu jenkola, tewafayo kudini jensoma, tewafayo kuchalo jensula, wabula walonda chimu mutima, sijukira we wansangira, nariko yengo mutima wakuba, agama ziga non sangula, avalinga gwe baby teba sangika, leka nkutwale tinka 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 tugende, tambu 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 tambula gwe mkule. Tinka 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 tugende.